Mr. Romantic. I have not to store in. Akia Mungu mimi sijaimba, nimekakuta kanalia, kamejikunja hakana bebe, na mimi sina bebe, nikakachukua kameachwa kanalia, na mimi sina wakumpenda, nikakachukua
nimekuta, oh, kota exi wa mtu. Nimeokota, no baby wangu, I have not to store. Oh, kota, nimeokota, iksi wa mtu, no baby wangu.
Hataki tena, nimemshawishi, nimeweka sawa, kiukweli anawachukia, kasolo mimi kanikubalia.
Nimeokota, oh, kota, exi wa mtu. Nimeokota, no baby wangu, have not to store.
Akia Mungu mimi sijaiba, nimekakuta kanalia, kamejikunja hakana bebe, na mimi sina bebe, nikakachukua.
It's more beats, baby.